kasubiro bize bakadde bafo bawe kitiibwa nga Yesu bwayagala enno tosinza bibumbi tosinza lubalo no Yesu wa bujja omukwano gwe yeteegugati kwa si mwana wa muntu tubaniriza mulubiriweka mu nyumba ya Yesu ayereza mikwano gyaffe tubeebaza nnyo okwefunira kadi tuyimbe katujaganye enno nabeeyombagambe buli afuna kadi ey'omugolo wabeera ye muntu Yesu wa wano ye mwenkanya mbuli sala awulira omusayi gweno gweyitayita mbuli awali endwadde noonya sente njagala mukyala mukwano gwanirize mwe muli ebirabo byonna onoonya mukwano ebyenjawulo ebintu bya wano tebirwisa bwebeera n'okukkiriza kyusa bukyusa mu ndowooza z'olowooza ku binene ebinene Yesu byagaba ebikulu Yesu kwakola ekyusa endowooza ekyusa endowooza ebinene Yesu byagaba tubaniriza mulubiriweka mu nyumba ya Yesu mikwano gyaffe tubeebaza nnyo okwefunira kadi tuyimbe katujaganye enno nabeeyombagambe buli afuna kadi ey'omugolo wabeera ye muntu mbasibulanga mbasaba nti mwena mwekume mukwano gwaffe ow'ekitiibwa ali mu kuba owo yajja yetise ebirungi bingi kusangula amaziga saako n'akamwenyo otwaniriza nti omwetiisa atuse atuse Yesu atuse buli ky'onoonya Yesu alese omulwadde osumululwa gwe bagobokirizibwa mu Yesu mwe muli emirembe